check the odds.
She got me dancing, party, fiesta, forever.
Yani kabisa mena ni malizaga.
Dancing, party, fiesta, forever.
Yani kabisa mena ni malizaga.
I will never let you go.
Paka na pata mikali, wapu nataka mikali. Kote minipo, sema beautiful, I'm in love.
I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. I'm in love. Hey, I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. She got me dancing, party, fiesta, forever.
Yani kabisa mena ni malizaga.
Dancing, party, fiesta, forever.
Yani kabisa mena ni malizaga.
Kidogo kidogo
kidogo kidogo
kidogo
kidogo
kidogo
kidogo
kidogo
kidogo
kidogo
kidogo kidogo kidogo
kidogo
kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo. Na tunda nkamegewa. Chururu sindondondo chelewa. Ha, ni wango kelewa. Chonde chonde mami, utanikosea.
So come with me gombody. You and I will go jambody. Girl, I see the scene so I will never let you go.
Paka na pata mitali. Wapu nataka mikali. Ha, kote minipo. Ha, sema beautiful.
I'm in love. I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. I'm in love. I'm gonna give you what you need. Let me give you what you need. She got me dancing, party, fiesta, forever.
Yani kabisa mena ni malizaga.
Dancing, party, fiesta, forever.
Tu kabisa mena ni malizaga.
You do.